Ngiyinsizwa abafana, ngiyinsizwa abafana, insizwa abathengwa kwilista. Ngiyinsizwa abafana, ngiyinsizwa abafana, insizwa abathengwa kwilista. Asikho isitolo sakhe, asikho isitolo sakhe. Ngiyinsizwa abafana, ngiyinsizwa abafana, insizwa abathengwa kwilista. Asikho isitolo sakhe.
Betu kati kwa, tukwa tata pate mtu. Pi Ninde kwatingole zani for matozi phaza mntu. Umntwana woshiwe leyo kakwa isithutha nawungafika uzoyibopha mphe kodwa ngoyingolo. Umshu